tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to bogi janaga fandu hala Mamadou Sama Sekou jamnyali sakrab heribe. Jor halaji bangal udugol ben galbe de bamako do na jokkiti ben nokuji di lambe cubiki ndangal fi hakkilaji ben jon e galbe de. Tudi ben rajuji sahel di ngeli yo haybe len ben huntangul hore golleji mabbe be goytiki lamkobe be. Do e furtingol me jandiji di wodda kasena yo hunde wimbide sanne kabe torraji bonandaji to boji gonbe le cuudi lekol bamako bla moti e seggudi ngoni sembe ko waruji amen hande kiki de alal bari sab noga e septembre 2024 bismillah sakira. Ane udugol galbe jeddi yo hononi wimbi sanne ben odo golle kebal ngalure bamako tutundral hakilaji ben do kabaru mudun fuddi yontere jabbirande lambibe be cubike jati nokuji di galbe di ben ciotobe dabaji e gata yaadi e mudun yo zantigila cathedral e sarankoroba ardibe galbe de kay dun do nangal fi hakilaji mabbe kedan na fistango Ali Cissé e Ousmane Yalbouli.
Le garbal deyane ne be noddirta zone industriel jayobe dom dabaaji kam en ka holiti wiido sottin goldu en yudale nokko o waran yottinde dum en tordaaji kewdi nga wobbe mabbe kam en ka holiti wiido ana landini teddinde sariya wolgol kana kobbe bami fewde e mabbe
ayana le en fe bashi fe
haye tamasi dum tori warobe sodde na batti be dode sana dum minen kay tidal goddo fu dum wala namin dum en jeyi fu mi de andi sodo be garan tawmi watta ka ciagal taddeleji ko yibbe fu andi tidal laaji gondi e leydi men di ka mi ngadiran
dental ngal be noddirta filière viande bétail le leydi amendi ka nardi kanon kobbe mijo edo kuteje ko sottingol mabbe yurole dido nokkule waawi yottinde gollobe be kolti wiida be ngadan ko be baayi fu yelabe keddole nokku o banyama kulibali kanyone woni ardo dental ngal bamako do
ni dabreji amaka bangal denagu yude le ngalurnde yaade le den nokkuje patta tiagal kuteji be dar e gouvernement o dara kabar mudun mi fu min denta min darta ono dabere mudun berte ko ay nafude himbe fu ministre o holiti min wiide yottinan kabar modon han yottade
dunke andan be kabaruji bilidi e nadda ku kam en ka holiti wiide alhal mo leede amende woni mudum bangal denangu o ka uddugol garbe de yo wajibi Boubacar Bokum yo goto e mabbe
no welata himbe yogabe ka fa nafa himbe dun wadira ko lati fu de dabere bamama no denangu heberte mila wala goddo ko ay wadede so wana itude galbe de do yala nokuji de anabe yaynude sabi yidon nokuji attide e cuudi no farati ana mawni do mon
horebe garbe bamako do holiti wiida ana wondi yidude hakkune mu em yalla wam ko be kawrta do mudum ko be mbawi haltande kanan kobe
sakrabatu takla ma do ko bangabe Facebook e X Twitter kido kitim ben na sotugol avion president kany do kay kaborde jukitigi hande cour d'appel bamako do nyalama do bo kay latigi sababu kanko ben na ministre kebal kido madame Boari Filisugo bama hala holti wide fa hunde o wana non bangal o do kabar o yelama ko dum yo ben kambe yimbe le hobe hitine be sede en hitine yalla darande goddo fufna andale kabar o fandele men kabaru imen kambe rajuji sahil ngel ngadino dato fode lamibe lede sahil e bangal habbo men raf jukmoji bunandaji ngadetidi men wara horiji ngadetidi fewde e ndokobe kabaruji le golle mabbe non ardibe be wadi men noddango nyandi tratarnde dum wadi le kawrutal jande e famu do kabaru zunasiagal e kanye basiji doga maison de la presse Ousmane Ablaye Touré secrétaire général de tel gawo ko hani Adam Amadou Haydar ka no fasdango Al Cissé.
Nous avons des confrères
honorable amen nantino be kabaruji sutam wom e mabbe baraabe tay golle mabbe tam be ngadan ana tiidi sanne wadde golle journalisme dido no kole wajibe e jude amen mi korta e dental rajuji janyili ele faba muya fedene mi noddirta RSF fami ngadan noddango fewde kanan kobe leede gombe ni lefol sa hingel be tinno be ngada ko be baye fabi darono denago yimbe le juccino be kabaruji ele golle mu en en jidi du chude rajoji fu bonnaadi mu intine nyalo mo hande ole adnar allandu xamu fu ana andi wiide humpintineede yo hakke neddo wona kumpintinaado nyalo mo hande o kan yan hono maydo saab majum jaati wadi so men ngada noddan
to sugratun lila muti ben déplacé ngonbe tunbe wondi e mi madaraji jaagu ko nana mudum sabi fawaji di joni ana ta dum ko en tanni ko de sanne denno e ngonde dido guleedi yala be huntude haajuji mabbe be do fufu e wi nokuji mabbe sabi rafundenagu gube kaptoje nokuji koro bankas e banyagara kan ngonde amen to muti tun Moussa Malissou ko hebena kadu fastango Al Cissé e Sita Sidibe.
e ɓuuri yimɓe temeɗe jeɗɗo yom egguɓe ɓuure jonde mumen mo gonduɓe haɓade ko wawi fuu yalla ne heɓa daranade guure galle mumen gomɓele on ɗo nokku to yimɓele egguɓe ɓuure jonde mumen jaɓɓita. Moussa Bariyo e goto e hakkunde maɓɓe o durowo ɗon omo waɗa golle jardin du
jogui be seela e baali ƴeewi lagge ɗum haɓɓi waɗa bus samtinimi sotta kadi mbiɗa heɓa ya somi mari ga hakke lebbi tati lebbi nayyi yaade lebbi joyyi so waɗi tew tan somi sotti mi heɓa hen fayso uynere uynaɗi ɗiɗi sardi o somi awi ɗo jaba tamati eyo salat so gonga ana nafa kan ɗum ka sarni
ko woɗɗama ɗom sanne ana fata bari debbo jeeyo somoyaji kolciɗo wiide wonko heɓata e golle mum o
miɗe sotta somoye mbiɗa saa paate kikiɗe mbiɗa heɓa hen seeɗa seeɗa déplacé en fou wonɓe ɗo ɓe rewɓe soɓe tinnike eɓe jaago fou ɓe keeɓan seeɗa seeɗa
pilkiɗo pilkol muɗum joguiɗo ciseau muɗum e junggo muɗum ñaamo Ali Diallo yo tailleur le nokku o o holti wiide tawede tiɗɗalla mo yimɓelle ɓe o ñohanta le nokku o wondi fewde muɗum fou kanko ɗum wonko o tamata
min mi ño'a kadule on nokku miɗe ño'a kaduleji rewɓe miɗe yetta Allah saabi hannden mbiɗa heeɓa almasaɗɗaji ɗan on nokku jamare wala kalsi sanne gaɗɗo e tawede fou mbiɗe jokkina wadde ngal gollal
micintinde tan wiide nunngu yo wakkatiɗɗo sanne juuɗe yimɓele egguɓe iwde jonde mumen gomɓe sukura ɗon ko Moussa Malle Sissoko heɓani studio tamani iwde motti
hikka watta cili tati mbe jogodirɗe leydi Mali ndi yaata e kawrital kan U20 ndenno eglom ɓe ñande alande jaltinama saabi gaɗi maccinir 0-0 hakkude mabɓe e Gambi caggal ɗungol mben jaltingol journaliste en junke mbe mbirki sembe calli holti wiide ana hani ardiɓe kabaru ballo ƴewta kabaru muɗum yalla leydi Mali ndi no heeɓa hawrudede ɗiɗo mben piiɗe ɗe ɗe mben runede Baba Sissoma yo dunke kabaru mben mbirki sembe calli wonko hani kalifa guita kaɗen fayso tan Ousmane Ñalbouli
c'est un parcours
koɓe gaɗi ɗum ana ɓoyna yonki e guɓal ngal yo ƴewruɓe eɓe keɓɓinano duuɓi sappo e jeɗɗi heɓɓe médaille du bronze coupe du monde on eguintino goto noon du ɗum ana moƴƴi dow jokkingol golleji mum en tagui deke yiide du guɓal ngal landeke fa gasi ka le piiɗe ɗe ɓe gaɗi fou sowona ko nangata hakkillo yo ɗum guɓal ngal yonki fou wala e muɗum ɓe gaɗa e piiɗe lobbe ɗum faminaki joni laabi tati jokkidiɗe eɗum waɗa ɗum fo ɓuuri bonde e majjun en kana heɓude guɓal kadi en moƴƴungal de tawe e jignorɓe moƴƴa an hani ɓeydede dow kabaru suɓo saabi ɓene fou gala hen eguintinoɓe kañe gaɗi ko weɗi ɗum ɓen eɓe kani ɓeydude tinnare ko mbiyanmiɓe tawa ɓe gon hono mabɓe eguintinowo sini hono ɗum ko mawni yettaki fou faabo eguintinowo o kañe gollidiɓe mum
fouélectionnaire et son staff
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnole
ñannno yewta meɗo nampal hande ana wi dow kabaru mbeɗo keɓe telaji jam ben kammu keɓe nardu lenno kuudi ley cuuɗi l'école Bamako ɗo e kedde leydi ndi surtout Blatoun ben ɗe wimon heɓɓe ɗo naata ben Bamako bla ben ɓe Bamako mutti e sewu kayti alaji nangudi yalan ɓeydoro faamu keɗɗana ko heɓen en laari tangara dow fustango Dianaba Diallo
amin ɗo école Bozola galleji amin koko heewi ndiyam so école ɓamti holton min jahata wona nder galleji amin kewɗi ndiyam kay oɗo udditirgo école min gala hay nokku to min jahata so wona nder école aji saabi ne toɓa min ganda to min jahata galleji ko luwete ko yahata koye haay ujunaje sappo faade e ujunaje sappo e joyi amin ɗo e école liberté to Darsalam segu udditirgol école ko talata garoyowo min gala hay nokku to min jahata galleji amin foof saami amin ɗo école Bayon nepo to medina kura mofti amin ñawgo laamu nokku to min mbawi wonde e wakkatu goto batte udditilgol école gol min bamba ɗo bla ɗo ka jettoje Allah ɓe moƴƴini nokku to min mbawi
yaadeoo
yewtere ɓen en zoom sina yiwdu yimɓere ɓe gonɓe sella sa yiɓe kay hono mabɓe wala ka les suudu kay fo goɗɗum mi lali tangara heɓan ɗum nukeɗɗo fa sango Alsisé
gonga heyi ana e yimɓe ɓe hono mumen fou wala so ana sella no jiiɗaɓe ka fou wajibi a teddinanɓe wom jelantoɓe kañumen jaati laatade hono mabɓe ha yingo neɗɗo hollititta ko jomum woni gogo yo suka debbo no jiiɗa ɗum sella ka fou ana paari so a hawre makko fa kuya saabi gari makko ga fati jottoɗa to makkoɗe ñande fou Allah nelima yettade suudi makko a milam ɗum e luumo to yugu yugu yeeyete kaddule ani faɗɗi nokkule ɗe fou a wawa nadde suudi makko so wala ko diwuda do mudum to gidira mako wari do mako kina o sottina yoga e kaaki mako di yalla ben an heba to jodo leso mako amilan tawal to somayaji resete wana gogo tam worji nonkui musa mo noddirta choco boy le dene to hore kanyum do ni wordi moise le saper do ni paratodo wakati fu o noddirte won wobe kokobe mo inde wonde jati ko woni musa andudo hono neddo parirto haya musa jidaado sella san mo wayrabe mudum tawtuda jati nyemminde sodo mudum wawa yehede kanyum do ina mako no jida fu wona e koyde mudum subude kaaki mako tippaadi to heba fu hono no waw hala en biiri yide neddo tam watta so anda dum beedo yimbele didom ka yaayo misali mudum
siko wala mi pammi mbern alcisse saka ba pobe do katen kabar yo amen kabar yo mbado hebde du bembal amen whatsapp 7549169 du bembal amen mangal kay dun no hello facebook kuna fun yo 37321 mer mer non ka fam ifu but no ga taw le telephone jom do sedi yo tremen magazine yotere magazine yuko baro cella de yoy dun dotti Allah jidi kebe jogi worbe bangal duol helan be dor famu fatte tar won ko hebe na kar fas dangumin e Ousmane Nyali bul yo en kiri jam wi dunke en cellal sababuji rafibgol beengu na heewi sababuji yogaji ni en yirete ka yogaji anabili e nyawuji lende rabutudi non holtiri docteur Sissoko Idrissa docteur oppo lulido chirurgien urologue to CHC kati
les infections sex
nyawuji duwol ko boro hewde fu le fuddode a tawan be nyawuji kibbe nyawuji mudon ana pawi to nyawuji iyam bangal nyawuji duwol wat yogadu a tawan do nyawuji donatebe
genetique aussi
dido watuji di be leedi mali hewbe ngon tun jabbe jati wide utelaji di jogi worbe hono sedike imbe le yogabe to bamako sigaso e moti
wi bon l'importance
gonga rafi beenude gorko le nyawnon ka yide dum wana ko yafi sabbi sini gorko hurtini ronki hebude bibbe tagal dubi kewdi wana wattude hurtini fu dum yete faande boye fu de won ko famete nyawon e jomon
hono fuf di do telaji worbe be sawrete docteur Idrissa Sissoko chirurgien urologue holti wide resifa jogaji di do nyawuji di na mbawi sawrede
nyawji duwol ndaboji an mbawi sakkede so na dun an ngodi kay ko hani sawrede no moddiri sini nyawji duwol nangi neddo jomon an han daranaade sawrudun ko yaawi so dun wada matan jomon heban dada won warbe e nyawu nangata mbasata hebude beengu mbawdi sawrede jaboji lobbidu kebe
donc de très bon resultat
itobe ledde balabe be holti wiide sabi kado tit Allah yimbe le hebe na fanga nuku mabbe kedana sambu Sissoko itole de balabe to bonyagara
ambe num bere
yimbe hebe ngarata yewede le lewru fu minen cawre di nyawuji e ledde buri hewde fu men tawrta be men keba ko men ji yogabe an ndada nyawbe hewbe birfitoto warde yettude men tiagal si men tawri dum ben
raf be ngu sato sambina ti Allah akunde pamodirbe ko buri hewde robe be hayfete so ni pamodirbe ronki hebde be ngu yo honi kanko harja o boy jogorede hono sababu raf be ngu tawe wala gonga
je vraiment suis
musulli san de galle esraba gidraba kanya himbe diande amen himbe fu milno mi woni mudum woni e mudum sarabe makko ndokina mo debbo goddo ka dum fu wadaay fo hebbe ngo min ndillumi ka jettoji Allah handen mi hebi bibbe le dewgal gommi le mungal
ko hala mudum memata kayto worbe o yi sambidi telaji e le ne suji medan no holtiri kanko dunke nedda ko sumayla ulali
lorsque le couple
sini bamondirbe donki beynude buri hewdu fu debbo wiete woni nyawdo sabi debbo kayon beyno watti yogodo atawan kanyum buri tawrede tidallaji faysi tawa gorko o wonno mo wala cellal atawan ko buri hodu fu dum suudete andintaake yalla nyaw won e gorko jogabe ciudan debbo o wonde gorko goddo le cuncunka yalla an heba beengo
pour donner des enfants
e wi dum ke en kabar mudum alqadra nyawuji lende bilidi e worbe nokuji docteur en urologie ultan vide yo le temdra fu sapuyo yimbe